Yesu o ƴenti dow de o ƴenti dow almajiri en makko ɓe jahi ɓe kawriti nokkure wo'ore ɓe ndenti ruhu wakkasi ɗum e wodi julɗe baɗeɗe nder Urusalima e wodi yimɓe Ibrahim ɓe iwoy jaaje feere feere ɓe ngari e ɓe jooɗi ɓe nani goɗɗum kama iido mango nder wuro to almajiri e Yesu ɓe jooɗi ɗon e ɗon almajiri en ɓe puɗɗi wolwugo e ɗemɗe feere feere amma yimɓe jooɗiɓe ɗon fuu ɗum hayɗiniɓe ɓe ƴamƴamtiri ɓe mbi noy ɗum waɗi ɓe yimɓe ɓe bolwata e ɗemɗe meɗen na ɓe jari goɗɗum amma Pierre o ummi o dari o wi jewaneyam boɗɗum ɓe yimɓe ɓe jiiɗo naaɓe yarɓe ngam joni ɗum jamdi joweenayi ndi bimbi hakko neɗɗo yara goɗɗum kimte alkawal ngal Allah waɗi wi'i no liloye malaikajo muɗum no nder wakkasi sakitiɗum o rufoye ruhu makko dow ɓiɓɓe Adama nden Pierre o ɓehdi o wi'i Allah wi'i no liloye Yesu nder moɗon o wara o laato kisnowo moɗon amman on ganyimo on mbarimo fa on ɓilimo dow gafangal ɓawo balɗe tati o ummiti daga mayde o jooɗi jungo Allah nyamo en fuu en saydake ɗum kadi ma Allah hokkimo bawɗe dow e les ekkitol ngol ngol memi yimɓe dariɓe ɗon fuu ɓe ƴami Pierre ɓe mbi e ɗume min mbaɗata Pierre wiɓɓe gonɗine mbaɗaneɗon baptisma e inde Yesu ñandere nden yimɓe ujune tato jaɓi mbaɗana baptisma gonɗinɓe ɓesdi e hawtugo ñandere fuu e ɓe janga e ɓe ñamda e ɓe senda ko ɓe godi fuu hakkillo maɓɓe e ɓehdo ekkitol maɓɓe e yaha yeeso.